laati yigo Isa na sai bura gurdam lobba to gada ko gattano illa laata ki yigo Isa inde mai joni no koli do non inde ne hokata kina giddo Isa e koli do dum so yigo Isa hidana wi a koli do mo den seydani giya magasin a wayleke a wata geenu gasin a habata ke gasin a wugeta gasin a teddinta toruji gasin e mamira e madu a wata ko boni fu kasin koli do gonga yo neddo keso gundar mako seedi e mo anda Allah koli do no jaba hala Isa no se koli do non.